Let me once again give thanks to God because of the day that the Lord has made.
Chiyamike tu ambuye makamaka chifanya tsiku linanso limene alipanga.
He made it so that we should enjoy in it and be glad in it.
Alipangira tu iju kuti tikhoza kukondwera ndi kukhala nacho chimwemwe ndi chisangalalo mtsiku limeneli.
He is always purposeful in everything.
Ambuyeyo tu amalola ndi kukhazikisa china chilichonse. Lero tu ndi tsiku linanso limene Ambuye Mulungu ali ndi cholinga cholankhula kuti atilankhule.
As we are looking in the book of Luke chapter 4.
Pamene tikupitiliza kuyangana mbuku la Luke mudu folo.
It has been a long journey in the book of Luke. Lord willing, will end when it will please God to be in that way.
Wakalatu ulendo wa utari umene takalatu kuyangana mbuku limene lila Luke ndipo tifika kothera sopano ngati patankomera Mulungu kuti titere pamene.
So the Exodus is proceeding to 2021 in the book of Luke chapter 4.
Ndiyo ulendo umene utauyenda kukafike kulowa nawo mpaka na mu 2021 imene tayambaso njaka chimene chita 2021 mbuku limene la Luke mutu folo.
Friday we were on verse 5 of Luke chapter 4 whereby it was saying, then said Boaz, what day thou buyest the field of the land of Naon, thou must buy it also of Ruth the Moabite, the wife of the dead, to raise up the name of the dead upon his inheritance.
Ndiye lachisanu lapitali tinalitu mundime yake ya 5 imene imbalankhula kuti nati Boazi tsiku lomwero ugula mundawo padzanja la Naomi ugulanso kwa Rute Moabu mkazi wa wakufayo utsira dzina la wakufayo pa cholowa chache.
We saw that Boaz was speaking this according to the scriptures.
Ndiyetu tinachiona ichi kunena kuti Boaz amakalankhula izi mofanana ndi malemba.
Because it is meaning something that is Christ marrying his own church, redeeming his own elect.
Chifuwa tu chintu ichi, chimakata ntauza chintu china cha chikulu amene ni Christu, amene akukakwa tira nukwa zombolera mpingo wake.
So the Moabites, the first religion, Luth, was to be redempted from that idolatry worship.
Ndiyetu Moabuyo amene anali wopembeza mafano anafunika kuti akaomboledwe kuchosedwa kupembeza mafano kwake.
And we saw that she was a wife of the dead, a wife to the hopeless.
Ndiponso tinaona ichi kunena kuti yeyo anali wamasiye amene mwamuna wake anafa amene analibenso chiyembekezo.
She was married to false hope, whereby she was hopeless, needing somebody to come by her way and redempt her and save her and bought her.
Ye uyu anakwatiri watu kuchiyembekezo chabodza chimene amaona ngati kuti wafika koma kuti anakhalabe wosowa ndi kuyembekezera sopano wina wake amene ati azamugule azamuombole azamupumulise.
Today the 6th of Ruth chapter 4.
Ndiere roti ni mundime ya 6 yo ya mbuku la Rute chapter 4.
And the kinsman said, I cannot redeem it for myself, lest I mar mine own inheritance. Redeem thou my right to thyself, for I cannot redeem it.
Ndime ya 6. Ndipo ombolerayo anati, sindikhoza kuombola kwa ine ndekha, ndingaononge cholowa changa. Uzitengere wekha mphamvu yanga kuombola, popeza sinditha kuombola.
Here we see that the first kinsman dare not to redeem it for himself because he don't want to mar his inheritance.
Ndiyo hapa tikuta kuona kuti ombolera woyambayo amalankhula kunena kuti iye sangathe kuombola chifukwa kuti sakufuna kuononga cholowa chake.
Here again we see that these two kismen, redeemers, had their mars.
Ndiponso tu apa tiona kuti pali ombolera awiri amene ali pamalopo amene akufuna kuombola.
And they had their inheritance.
Komanso ndi cholowa chawo.
So this first kisman dare not to mar his inheritance because he was knowing that in redeeming Ruth, the Moabites, with the field in the hand of Naomi, would be marrying the inheritance of himself.
Ndiyeno ombolera woyambayo amanena kuti sakufuna kuononga cholowa chake chifukwa amadziwa kuti akangoti wamuombola Luteyo. Ndi apo gula munda ukombola limodzi ndi kuti ndiye kuti akufunika sokuti amukwatire nthawi yomweyo.
So he was to keep safe his inheritance, not to be mad in the process of, or to be mad because of redeeming or buying Ruth and the Moabites and his inheritance.
Iyeyo tu anafunika amayang'anira kwambiri amasamalisa za cholowa chake, samafuna kuti aononge cholowa chake chifukwa choombola Lute pamodzi ndi cholowa chakecho.
When the law came into this world, it never came to redeem the people.
Pamene chilamulo chinabwera mdziko lapansi, sichinabwere tu kukaombola anthu ayi.
He was only the schoolmaster of the people.
Koma kuti chinangokhala ngati mphunzisi wa anthu basi.
So the Lord never saves the people from their sins.
Ndechiramulo china pulumusa anthu kumachimo awo.
You can see that the Lord came by with Moses.
Ndemutha kuona kuti chiramulo chinabwera mwa Mose.
Moses, being an erected man, spoke with God. God sent him, delivered the people from the hands of the Israelites, led the people into the wilderness. Do whatever miracles that he did, but he never let the people cross Jordan until the promised land.
Mose vokhala munthu wosankhidwa ndi Mulungu amene Mulungu anamusankha ndi kumtuma kuti akaombole akawatulutse anthu ku Igupto ndi kuwasogolera kudusa nawo Mose mchipululu. Komatu Moseyo ndikuchita zozizwa zonse mkati mwa njira, koma Moseyo sanathe kuwasogolera kukafika nawo ku dziko la malonjezanolo.
Moses went to the Mount of Sinai and connected the laws to the people, and the people tried to observe the law, but Moses never let the people cross Jordan River into the promised land.
Pamene Mose anafika pa phiri la Sinai, anakasogolera anthu mpaka nakukatenga chilamulo kuchipereka kwa anthu, anthu nkumayesera kuti achisatire chilamulo, koma Mose sanathe kuwoloka mtsinje wa Yordani kukafika nawo anthu ku dziko la malonjezano.
Moses kept the people safe until the place whereby he was to die, because he was not prepared to enter or to cross into the promised land according to the design and plan of God.
Ndiye monga mwakudziwira ndi kukonzeratu kwa Mulungu, Moseyo anawasunga anthu ndi kuwasamalira bwino kufikira nthawi yoyikika imene iyeyo ati akamwalire koma kuti asakafike nawo.
Lord never feels sorry with somebody. Law is powerful. Law is judgment. Law kills.
Ndiyetu lamulo lilibe chifundo ndi wina aliyense, koma mmalomake lamulo njira mphamvu, komanso lamulo limapha.
You can see that judgment came before a person gets sin.
Ndiye mukhoza kuona kuti chiweruzo chinabwera munthu asana chimwe.
For example, when we go to the court, you find already the sentences of judgment already written before a man sin against that law.
Chifukwa mwachisanzo tikapita kumabwalo a milandu kumakhoti kutipeza zonena kuti kuli zigamulo zimene zinalembedweratu zinapangiridwatu anthu olakwira lamulowo asanapezeke.
When a man is sinning against the law, he already found the law the judgment, the sentence waiting to correct him to the place of punishment.
Ndeno munthu akabati akuchimwa amakapezana kuti munthu yakuchimwa lamulo kapena chigamulo chilipo kale chokonzedwera anthu kuchilango chimene achikufunika pa mlandu wake ndikuti amakachimwa chimwe lija limakaoneka chigamulo chitaperekedwa kale.
This is how the law is more powerful than our imaginations. It has been already sentenced, waiting only for a man to sin against it.
Mene mumodu ndi mene chilamulo chilili champhamvu kwambiri kuposa mene ife timaganizira. Chifukwa chilamulocho chinakonzeratu chigamulo cha mlandu umene munthu asana uchite koma kuti mlandu akazango chimwa ndi kuti mlandu uzagamulidwa motero.
That's why the judge is not to think what he's thinking about the sentence, but he's just to read the sentence according to how the person has sinned against that law.
Ichitu nchifukwa chake oruza mlandu samakhala pansi nkupereka maganizo ake kuti pa mlandu mwa palamulawo ndikuganizira kuti zakuti ayi koma amangoyangʼana pa zimene zinalembedwa za mlandu umene kuti zimati bwanji munthu akachimwira lamulo.
So when God was instituting, giving Moses the law, the sentence, the judgment was already there upon a person who sinned against it.
Ndeno pamene Mulungu amakapereka malamulo aja kwa Mose kuti akawapereke kwa anthu nkuti ndipo pamene popo chigamulo chitaperekedwa kale chimene chiti chizakhale pa munthu amene ati alakwire lamulo.
When we go to the preamble of the message that we have been preaching, we saw that God brought hunger, famine in Bethlehem so that Elimelech and his children and the wife to come out, because there is Ruth a Moabite whom is to be corrected, and time will come when the kinsman is to redeem her.
Ndifanele tikabwera kuthenga umene timayambirira masiku oyambirira aja tiona zonena kuti Mulungu anachita kuyikiratu njala imene tikhale mu Bethlehem. Ndicho linga chonena kuti Elimeleki pamodzi ndi banja lake achoke ndikupita ku Moabu chifukwa kumeneko kuli Rute amene akufunika kuti akawatengedwe kuchokera ku Moabu ko kubwera mu Bethlehem chifukwa pali ombolera amene akufunika kumombo.
So the coming of the hunger in Bethlehem is the correction of Ruth from Moab to Bethlehem.
Ndeno kubwera kwa njala mu Bethlehem kunalitu kumbwezere kumukoka kapena kumbweresa kwa Rute kuti abwere ku Bethlehem.
Blessed is the hunger that brought Ruth to his own country.
Yodalitsikadu ni njala imene inakamukoka inambweresa Rute kuti akafike ku dziko lake.
Now Ruth, the Moabite, is here, is just waiting somebody to redeem her, but the first redeemer is rejecting to redeem her because of his inheritance, didn't want to marry it.
Ndiyedu sopano apa, taonani, Rute uja alivano kuyembekezera umuombolera. Ndiyo umuombolera weyamba uja, akukana kumuombolera, chifayeyo sakufuna kuononga cholowa chake chifacha cha Luteyo.
Thankful to God that this man, this first redeemer, rejected because he already knows that there is a pronoun to him, a successor who is able to redeem Ruth as his own wife.
Komatu ayamikike Ambuye chifukwa cha kuombolera oyambayo amene anakana kuombolera chifukwa iyeyo amadziwa kuti pali wina amene akhoza kukhala mulo wa mʼmalo wake amene akhoza kukwanisa kumuombolera Ruteyo ndi kukhala mkazi wake.
That's why we saw it in the midst of the sentences whereby it says, redeem thou my light to thyself, for I cannot redeem it.
Ndi chifukwa chake ndime ya mkatimo verse 6 yoyimwena kunena ikulankhula kunena kuti uzitengere wekha mphamvu yanga yakuwombola popeza sinditha kuwombola.
The second one about this redemption.
Ndienotu apapa munthu wombolera woyambayo akupereka ufulu kwa wombolera wachiwiriyo kuti awombole.
Because it says redeem thy my right to thyself.
Ndichifadzaka akunena kuti udzitengere iweyo mphamvu yanga ndi kudzigurira kapena kudziombolera.
Which means this first kissman knows that in himself he cannot manage to redeem it.
Ichinu chikuonesera kunena kuti ombolera wayambayo akudziwira kunena kuti paiyeyo sangathe kuombola.
The second thing is that this first man knows that there is somebody that is capable to redeem it in his right.
Ndiponso owombolera wachiwiri akuchitodziwira kuti pali wina amene ali nako kuthekera kuombola mʼmalo mwake.
Don't forget that this first man and the second man were brothers.
Ndiye musayiwale kuti owombolera woyamba uja ndi wachiwiriyo onse umpachibale.
Because when we read verse 1 of chapter 4, it was saying that then went Boaz up to the gate and sat him down there, and behold, the kinsman of whom Boaz spake came by, and to whom he said, "Ho, such a one, turn aside, sit down here," and he turned aside and sat down.
Chofatika werenga mu ndimeke yamba ya Lut ya buku la Lut chapter 4 ndimeke yamba kunena kuti ndipo Boaz anabwera kunka kuchipata nakhala pansi pomwepo ndipo taona wombolera winayo adanena ndi Boaz ali nkupita nati iwe uje pambuka khala pansi apa na pambuka iye nakhala pansi.
Which means Boaz and the first kissman, they know each other.
Zomwe zitanthauza kuti Boaz komanso ombolera winayo akumadziwana.
Boaz and this first kissman, they are the only kissman worth for this matter of Ruth to be redempted.
Ndeno ndi Boaz yekhayo ndi ombolera winayo amene anali nako kuthekera kuti amuombole Ruth.
So this first kissman knows that he was not able to kiss man, but he has already have somebody who is ready to kiss man on his right.
Ndiyeno ombolera woyambayo amadziwa ndithu kunena kuti panafunika kuombolerwa kwa Ruth, koma kuti pali wina amene akufunika kumuombola mʼmalo mwake.
Christ is that kiss man who is worthy and ready to kiss man or to redeem Ruth the Moabite.
Ndiyetu ndi Kristu amene ali wombolera weni amene ali wokonzeka kumuombola Luteyo kuti akhale womboledwa. Ndi Kristu amene akufunika kumuombola.
Jesus Christ is the only kissman of his own church.
Yesu Kristu ndiye khayo muombolo wa mpingo wake.
No any other name, no any other person but Christ alone.
Ndiye palibenso dzina lina, palibenso munthu wina koma Kristu yekha.
So the first kissman fails to redeem Ruth the Moabite.
Ndiye ombolera woyambayo analephera kumuombola Ruth Moabu.
When we read about the story of Moses, we saw that Moses died on the mount and the people crossed the Jordan River without the law.
Without Moses, there is. We saw that Moses' handover to
the mantle to Joshua, whom his name means Jesus, the Savior of his own people.
Ndiponso tiona kuti Mose anapereka ufulu kapena ulamuliro kwa Yoswa osogolera anthuwo amene dzina la kuti Yoswa litanthauza kuti Yesu Kristu mpulumusi wa anthu ake.
When Joshua received the mantle from Moses, the same time Moses died and the same time Joshua led the people cross Jordan River into the promised land.
Ndiyeno Yoswa atangolandira mphamvu kuchokera kwa Mose thayo mwe Mose anamwalira ndiposo Yesu ayo thayo mwe anawasogolera ana Israeli kuwoloka nawo mtsinje wa Yordano kukafika ku dziko la malonjezano.
At first the mantle was with Moses, the right was with Moses.
Poyamba tumphamvu ndi ulamuliro zinali kwa Mose.
But when Moses handed unto Joshua, then time to die was there because there is somebody great and powerful to redeem to the people.
Komano tu Mose atangopereka ulamuliro ndi mphamvuzo kwa Mose, nthawi yomwe Mose kwa Yoswa. Mose anamwalira chifukwa ali wina amene atawasogolera amene anali nayo mphamvu ya kuwasogolera anthu.
So this first fisherman was to hand over his light, to hand over his mantle unto Boaz, so that Boaz sometime should redeem the people, the Moabites' Lot.
Chimodzi ndi ombolera oyambayo anafunika kupereka ufulu wake kapena kupereka mphamvu zake kwa Boaz kuti amuombole Rute.
We have been saved by the grace of God, not by the law.
Kotero ife tinakulumusidwa mchisomo cha Mulungu osati ndi mphamvu ya lamulo ayi.
Because the seventh saints of Ruth chapter 4. Now this was the manner in former time in Israel concerning the redeeming and concerning changing it. For to confirm all things, a man broke off his shoe and gave it to his neighbor. And this was a testimony in Israel.
Chifani mega seven bukulo mwe la Rute mutu follow akunena kuti koma kale mu Israeli pakuombola ndi pakusinthana kusimikiza mlandu wonse ankatero munthu munthu avula nsabato yache naipereka kwa ndasi wache ndiwo masimikizidwe a mu Israeli.
In Israel there was a manner about redeeming and about changing it.
Kuizalaeritu kunali khalidwe kapena kuti mwambo wa maomboledwe ndi kusinthana kwa zinthu.
The manner of changing and the redeeming had something to exchange as a seal of confirmation of all things.
Mwambo wa kuombola kapena wa msinthu wa zinthu. Panalitu chifu china jimene chimafunika kuti chione sedwe kusinthidwa ngati chizindikiro chonena kuti zinthu zozapelekedwa kapena kuti zinthu zasinthidwadi.
So the first kisman was to hand over to the second kisman by breaking off his shoe unto the hand of the second.
Ndiyetu momwe muombolera oyamba uja kuti asimikizire zamphamvu kapena ufuluja umene anaupereka kwa ombolera wachiwiri anafunika kuti avule nsabato zake ndi kuzipereka kwa ombolera wachiwiri.
This issue was to be broken off while the elders, the representatives of the city, are seeing whatever is happening there.
Ndeno kuvula kwa sabato iyi kumafunika kuchitike pagulu pamene akulu a mudzi ndi onse oyimira mudziwo akuona.
It was that during the night or at a private place whereby they are two, it was upon the viewing of all the people to testify that today it has happened.
Siku machitika tu izi zimachitika usiku kapena malo ena kobisika pamene pali anthu awiri okha ayi. Koma zimachitikira pa mbala nganda poera pamene anthu onse akuona ndi kuchita umboni kuti tsiku la lero zimachitika.
And the shoe was not given to everybody but to the neighbor, to himself.
Ndipo nsapato simangoperekedwa kwa wina aliyense ayi koma mzake.
And that neighbor was the closest friend of himself, so that the people to be the testimony to how to testify that we have seen with our eyes and testify that this is according to the law.
Kwanzake osangotiso nzake wamba koma wapa ntima ndi kuti anthu onse aone ndi kuchitira umboni kunena kuti tachiona ichi monga mwa mwambo wa mudzi uno chachitika ndipo anthu onse aona palibe sochotsutsa kapena chokaikisa pamene.
Don't forget that it starts by saying in Israel.
Musaiwale kuti ndime yamba kunena kuti ndi mu Israeli machitika zimenezo.
So when they said that it is a manner, It means it is according to the law that is in Israel. Everybody should be clinging to that law and observe what the law commands.
Ndiyeno akamani na kuti ndi muiza koma muiza la egi. Mwambo tumeno machitika muiza la egi. Kutani hazumina kuti mwambo machitika pakati pa iza la egi. Ndipo hili lina lila mulo limene. Wina aliense akufunika kuchita kusajila la mulo limene lolo.
So the matter of redeeming Ruth was not just a mere thing or just something that we can just talk about.
Ndeno mlandu wa kuombola Lute suna litunga chinthu ambayi kapena kena kali konse kamene tikhoza kungokala mfulapo ayi.
For you to understand verse 7, let us return back to chapter 3, verse 18.
Ndeno kuti niyo muinvestese bwino verse 7 ya buku la Lute chapter 4, lotate ntibwereni ni mbuyo mu verse yake ya 18 mu chapter 3 cha chomwecho cha buku la Lute.
Whereby it says, then said she, that is Naomi, sit still, Ruth, you need to sit still, my daughter, until thou know how the matter will fall, because the matter will be fought. For the man will not be in rest until he have finished the thing this day.
Ndipo anati amene amayankhulayo ndi Naomi kumuwuza Lute, khala ulipo mwana wanga mpaka udziwa umo ukhalire mlandu, pakuti mlandu usadzauleka mpaka adzautha mlandu olero lino, kusenza kuti Naomi amazindikira za chinthu chikuna kuti mlandu umene ukufunika kuti uthe tsiku limenelo.
So here you can see that there is a matter, not just a matter, but a serious matter that needs to be sorted out, but the same day, this day.
Ndiyo apa mukhoza kuona ndi statement ya mu verse 18 yokunena kuti panali mlandu wasangoti nkhani wambayi, koma panali mlandu umene ngakhale mlandu unali waukulu kwambiri umafunika kuti uthesedwe tsiku lomwelo.
Now, to connect this message of the matter to be sorted out at this day, on verse 7, they say there was a manna in Israel.
Ndiyeno polumikiza nkhani ya mlandu umene umafunika kuti uthesedwe tsiku lomwelo, tikabwera mu verse 7 akulankhula kuti koma kale mu Israeli pakuombola ndi kusinthana, kunena kuti panali mlandu pakati pa Israeli, anali mwambo kwa pakati pa ana a Israeli.
So between Naomi and Ruth, it was only Naomi that was knowing the matter that is to be sought out in the manner according to Israelites in Israel.
Ndeno pakati pa Lute ndi Naomi amene amadziwa bwino za mlandu umene kuti uteseredwe pakati pa Lute uja, amadziwa zimenezo anali Naomiyo chifa yeye ndi Mwisraeli, ndiye amadziwa amene Aisraeli amachichita ndi kutesera mlandu.
That's why to Ruth was only to sit still, because he don't know how the matter will be sorted out yet.
Njinu njifuwa chake, Lute anafunika ngo kalari pomwepo. Njifuwa yeyo, sama ziwa mene mlandu otu utese.
When God was commanding Adam and Eve to be fruitful, multiply, he again gave him a command. The day when you eat this fruit, you will surely die. That is a matter and serious matter.
Pamene tu Mulungu amamlamulira Adamu ndi Eva kuti abalane ndi kuchuluka na kukhala mdziko lapansi, nthawi yomweyo anamlamulira kanthu, kunena kuti tsiku limene iwe kuti uzadye chipaso ichi, tsiku lomwelo uzafa, umene ndi mlandu umene unakhazikisidwa.
So when we are preaching about the sin of a person, it's not a thing that we should speak like tales. It's a serious matter done by Adam and Eve, commanded by God, and it's a serious issue. You will surely die. A matter is to be sorted out. Sit still.
Ndiyeno tikamala mkulano za chimo, tikamala likira za chimo kuchimwa kwake kwa munthu, si nkhani wambati imene munthu inakhoza mango ino ngosula ngati nkhani chabe ayi. Uwu ndi mlandu waukulu umene Mulungu anachita kuwusimikizira kuwulankhula kwa munthu, kunena kuti tsiku limene iwe kuti uzangodye chipaso ichi uzafa, kusenza kuti mlandu ndi waukulu pamaso pa Mulungu.
I remember when the beloved one died, there is tears flocks upon the cheeks of the people, because it's the thing that they were not expecting that would happen. They do cry.
Nukumbukira pamene wokondedwa wamwalira, ana mwalira, anthu misozi imatsika kutsikira mmasaya mwawo, chifani chinthu chimene samayembekezera kuti chikhozo kuwachitikira.
They cry because death is a serious issue. It's a matter.
Ndeno amalira chifukwa chonena kuti imfa ndi chinthu chachikulu kwambiri chotsa ndi mlandu.
And they keep them stranded, knowing nothing that they can do, but just crying and say, to God be all the glory because of this time of sorrow.
Ndeno imawayika lupa jenka kukhala osalingalira kapena kuchita kanthu kena kalikonse mbalo mwake chimene iwo amangolankhula ndikungonena kuti kwa Ambuye kukhale ulemuwonse ndi matamando munthawi yachisoni.
But here you can see how foolish the religion is. They just say, if you raise up your hand and confess the prayer that I will lead you, and today your sin will be purged away, it will be taken, and you'll be the son of God. Just confess with your mouth. So the people are busy just confessing. Today, I want you to be in my heart, to be in my heart. And today, I want to be your child. And now you're a child of God. What a simple thing is this about the matter.
Ndeno kumamuta ni muwane sopano kukusa kwa zipembezo, mene zina kalira zopusa, zopepera pa zinthu zokhuza Mulungu. Pa mlandu wokhuzana ndi tchimo, iwowo amachitenga chopepuka kwambiri, monena kuti mkumangu wawo za anthu kunena kuti kwezani manja kumwamba, basi mundisalire pemphero ili lero, anthu onse nkumasalira lero, ndapanga chisankho chokhala mwana wanu ndipo mundilandire, mukhumukire zolakwa zanga, basi mundipange kukhala mwana wanu. Nkumaona ngati ndi chinthu chopepuka kwambiri tchimolo kuti limatha kuchosedwa mwa mtundu umenewo posadziwa kukula kwa tchimo.
How foolish is me? I have been preaching in different corners, cities, trying to convince the people to be the son of God by just confessing their sins on public, by following my prayer, a sinful prayer of a sinner, and tell the people that now you are a son of God. What foolish is me?
Taona nikupusa kwanga ineyo. Ndaendako pine nkumalalikira anthu mmagona onse a dziko la Malawi lino kapena mmadera osiyana-siyana nkumawawuza anthu pagulu kunena kutayi mungopanga chisankho mundisalire pemphero ili mukangondisalira pemphero ili ndiye kuti ino nthawi yomwe mwasinthika mwakhala mwana wa Mulungu. Taonani mmene kulili kupusa kwa munthu kuti munthu wochimwa akusalirenso pemphero la munthu wochimwa nzake.
Had it been that I know that preamble time, that being a child of God, it's a matter sought out by himself, I would have not even stand and preach, but only tears would have been just following upon my cheeks.
Komatu ine ndikanakhala kuti ndinadziwa nthawi ya kumbuyoko kuti munthu kuti akhale mwana wa Mulungu zimachita kutengera Mulungu mwini wake kuti ayande wautha mlandu wa tchimo ndi munthuyo pamaso pake. Sindikanayimirira ine ndikumawapusisa anthu nkumawawuza kuti mungondisalira pemphero ilili, koma kuti ndikakumbukira zimenezo ndimazimvera chisoni ndi misozi imatsika mmaso mwanga.
Preaching Christ is preaching about the matter sort out it.
Kulalikira Khristu ndikulalikiratu za mlandu umene unathesedwa.
Preaching Christ is preaching about the nakedness upon Christ, but feel no shame because of the glory that was afore of him.
Kulalikiratu Khristu ndikulalikira umaliseche wake umene anali nawe yeyo pa mtanda, koma wosachita manyazi chifukwa cha ulemerero umene anaoneratu patsogolo pake.
But ourselves, we do compromise the message. Even when we are talking about Christ, we talk about Christ who put on the underpart, the pants on his private parts, not to be ashamed by ourselves.
Koma ife kupusa kwathu nkonena kuti tikati tikulalikira za Khristu ndimalalikira Khristu wovala thewera wofusati wamaliseche wovekedwa thewera chifuna kuti amachita amakhala wamanyazi ndi amaonesedwa kuvekedwa thewera kuti asaonese umaliseche mmene mundimene kulili kupusa kwa ife.
When Adam sinned, he saw fig leaves to make the coverings. When Christ came into this world, he was completely naked, but without coverings.
Pamene Adam ndi Eva anachimwa munda wa Edeni, anadzisokera masamba nkuyi kuzipangira matewera. Koma pamene Khristu anabwera mdziko lapansi ndi kukakhomedwa pa mtanda, anali wamaliseche weniweni kutogwa mutswe
So there is a matter that Christ sought out it. But first, before sorting out, there is a counselor need to be there witnessing Christ sorting out the matter.
Ndiyo panali mlandu umene Yesu Kristu anabwera kukauthesa. Komano sikuti anangoutha wambayi. Mlanduwo pakuti uthesedwe. Panafunika pakhale anthu amene ati aonerere ayang'anire kuthesedwa kwa mlanduwo.
When Christ was dying on the cross, the people were there witnessing that the matter has been sorted out.
Mmene Ambuye Yesu amakhomedwa pa mtanda. Anthuto anali pamene popo kuchitira umboni kuti mlanduwo ukuthesedwa.
When Christ was to be crucified, the people had to testify by saying, crucify him, crucify him, crucify him. That is testifying the matter that he is the only one worth it to sort out the matter of myself.
Ndipo mene Kristu anafunika kuti akakhomedwe pa mtanda, mene anati apita akakhomedwe pa mtanda, poyamba panafunika pakhale anthu amene ati achitire umboni, kunena ndithu momveka bwino kuti mpachikeni, 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 chifukwa amene iyuyu ndi amene ali mkuthekera akothesa ndi kusiriza mlandu uja.
Thank you be God for making Christ my pronoun of my matter to be sought out yet.
Umadwa ya bekeke ndi mulungu waku mwamba. Chifacho mpanga Yesu Kristu kukhala mlo wa malo wanga. Otesa mlandu wanga.
Behold the neighbor had to take the shoe from the first Christian so that Ruth the Moabite should be redempted.
Ndiye taona nisopano kumbaleyo. Akutenga nsapato kuchokera kwa ombole la oyambayo. Zimene ndi umbole wane na kuti Ruth ya kufunika kuombole.
Had to hand off everything until Christ the Redeemer, the Kinsman, true Kinsman, to redeem me, and the people should testify that I am saved, but by the grace of God.
Anafunika kupereka china chilichonse kwa Yesu Kristu, kuti anthunso aone ndi kuchitira umboni. Kuti ine mlandu wanga uja unatha, ndipo ine naomboni ndikupulumutsidwa ndi Yesu Kristu yekhayo.